shankysupplier.com.
Oh, oh, baby.
Ah, 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 ah,
niri kufosfosu nipende, mikwa kochizi niko mirembe, acha yapite maisha yaende, ujui mapenzi punguza wenge. Niri kufosfosu nipende, mikwa kochizi niko mirembe, acha yapite maisha yaende, ujui mapenzi punguza wenge. Kumbori fos mapenzi upate jino, juma lokora pate kukongerea. Tena na chiti zangu siku kujima, ewara nenda duwa na kumbia.
Tusikwa luzane yeshe, tusigambane yeshe,
tupendane yeshe.
Mwelezea hadi na nyimbo nitakuimbia, wele dio ni lazima utaisikia.
Eti niache mimi kwa sefura oa, eti kisa pesa sina, deile liposi usikae na njia mwaya, leo naniona sina mana.
Kumbe ulifosi mapenzi upate jina, yuma lokole abate kukongelea. Tena unanchiti vyangu siku kunyima, hewa la nenda duwa na kuombea. Tusikwa luzane yeshe, tusigambane yeshe,
tupendane yeshe, tusikwa luzane yeshe,
wala tusizozane yeshe,
tusiachane yeshe.
Averi mbishi, abaluti familio.
Kumbe ulifos mapenzi upate jina, juma lokole abate kukongerea. Tena na chiti vyangu siku kunyima, hewa ranenda duwa na kombea.
Wewe pota, umepigaje hapo?
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.